DJ Sonj.
I'm Fenda, Fenda.
DJ Belasky.
Hey, hey, hey.
DJ Belasky.
Wale wabaya sini wale wabadadan. Wale wabaya sini wale wabadadan.
DJ Belasky. Yo, it's Katie and you're chilling with DJ Belasky, the Deckholic.
Okay. Psycho.
Boogie Genji.
Ranking under Mikey.
Nakali.
DJ Song, the hype boss.
Zime panda, zime ripoti niko. Jabari rana njoti. Isha nanga.
I want to
Kishada nanganoya 40 kwa kichwa medula kwa magoti
zimepanda
zimeripoti niko jabari rana njoti kando kishada nanganoya 40 kwa kichwa medula kwa magoti
guzling pisponi ya kibla ditni dibla ile genje inigri miurien kadi shock them mambeko zina mwok ni mogadha kanairo governor ni mjamo lagunya skomo ni makibre inademia nimemoka palma nikifaa kila youth ni dangulo kwa ngife baroda imemokre matibien kuwa bambua mashashken kamili ya kimsnadi pochanyagu militant nuari ya utu frontline
zime panda zime reporti niko jabari rana njoti kando kishada nanganoya 40 kwa kichwa medula adi kwa magoti zime panda zime reporti niko jabari rana njoti kando kishada nanganoya 40 kwa kichwa medula adi kwa magoti
Astomen ni mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole sinta kuokota napata msupa kwa counter tu makota kona jigi 20 liter sin kama na order kumsupa sin kama na order kuna gizia nikajipata tu matora mulu bigi ameseti move ya aura ameseti mkono kwenye bakoro utadhani ana drive mkono ya left kwa gear asha ni itadia amenitolea jiba
DJ Belasky ananibutia
mtoto kililia wembe unampatia
zime panda zime ripoti niko Jabari rana njoti kanda kichata nangyo ya 40 kwa kichwa medula hati kwa magoti zime
Locally accepted, internationally approved DJ Song
Kuna vile kame iva na cheza mbao mbao Ni mchezo ya sativa kwa pori ni madafu Mina teka tiva na cheza
DJ Song
Kuna vile kame iva na cheza mbao mbao Ni mchezo ya sativa kwa pori ni madafu Mina teka tuma iliva na vile kame mbao Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao Kumitisa na ruka mbao mbao Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao Kumitisa na ruka mbao mbao Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao
Nipe mbulu ni mteke tuke dana mini noki Sema koki kunijaza kwa tight kama rules Za mituki bila tuki cheki mwanya Niki kona roi go Ngihi cheki tura machichafa na nidai Natembea na magotis meripoti shika koti Nipe pesa weitisha na tisha vitha nani Mekafunga kumedoka kila mtu mbili mbili nimetam
Bali niko labda duri joy to enjoy Jina meza gama shimo sote na yo Cheki busy kifasho kidunga mina kata denji Utapata niko skodi orosho na mbugi genji Na chanti gima koro tukidandi ya mamuere Sike venye na temi kijipa budini
The deck holly
Tugani banju kistingu za kukuna kuna Nda umana mini pin
Kuna vile kame iva na cheza mbao mbao Mchezo ya sativa kwa puri ni madafu Kuna teka tume diva na vile kame mbao Nimetoka kumitisa na ruka mbao mbao
Yo, what's up ladies and gentlemen? It's your boy Abu Kali the Cassava Boy chilling out with DJ Sonj. Bye bye bye.
Yeah. You know what it is? Yeah.
DJ Belasky.
Abu Kali the Cassava Boy.
Pressure. Baby, no pressure. Pressure. Baby, no pressure. temptation. See, I just wanna put it on you when you give it to me. Hey, you baby, turn it on go. Tell it to be say it. Not to go, take it. They take it, yeah. Only when you weave it, you're talking. Hey, to a candle. I wanna pass it to the floor, yeah. And after they carry me, gonna, yeah. If you want more, give you some more, die, yeah. Define your drama video under. I wanna pass it to the floor, yeah. And after they carry me, gonna, yeah. If you want more, give you some more, die, yeah. Define your drama video under. She call me just to ring, ring. Nitunga, yeah. Nani kimpo mingi. She shout, yeah. She call me just to ring, ring. Chai! Nitunga. Nani kimpo mingi. She shout, oh, she go like you work it, work it. Ni peyote. She be like it, tunge, tunge. She go like you work it, work
it. The deck
ni peyote. She be like you tunge, tunge. Yeah, ni chate me she. Ooh, I am a matatume. Nakufa, nasi na mungine. Nino keshe, hadi meniseme. Haibu, haibu, haibu. I wanna pass it to the floor, yeah. And not the day, got it, me gonna, yeah. If you want more, give you some more, die, yeah. Define your drama video, no. I wanna pass it to the floor, yeah. And not the day, got it, me gonna, yeah. If you want more, give you some more, die, yeah. Define your drama video, no. She call me to ring, ring. Nitunga. Nani kempo mingi. She shout, she call me to turn ring, ring. Nitunga, nani kempo mingi. She shout, she go like
you. DJ Belaski, DJ Belaski.
She be like you tunga, tunga.
My girl, she go like you.
Mamoti, ni wa genge. Hawa masoshi, ni wa genge. Wa mama wa broti, ni wa genge. Yani zote mboki, za wa genge. Sikiza mamoti, ni wa genge. Hawa masoshi, ni wa genge. Wa mama wa broti, ni wa genge. Yani zote mboki, za wa genge.
Genge, yo madhare ni wa genge. Mika tu nimejawa na ugenge. Kabalun kwenye kewa kama ndege. Genge turn to the world vile wanna die. Genge turn to the world paka kwa mandai. Comrade muna rada history. Choche zota weza na mbugi ya madola. Why not ndiyo bezu tani hala.
Sikiza mamoti ni wa genge. Hawa masoshi ni wa genge. Wa mama wa broti ni wa genge. Yani zote mbugi za wa genge. Sikiza mamoti ni wa genge. Hawa masoshi ni wa genge. Wa mama wa broti ni wa genge. Yani zote mbugi za wa genge.
Mbugi za wa genge nitaosa ni wa genge. Watiaji tu wa bonge. Kapeve nishikishe nitulie tunitong. Na wa genge ama waite. Waite karama hadi nkobo kutatisha di mutwate. Kukata kata na kukula bata. Genge toka genge yoi.
DJ Belaski, DJ Belaski.
Ukifika tu kwa wewe ndio utanipa.
Na nitembe kujigurudisha. Toli seti madoto kuzikishika. Jumini gazla Mugadhirange gazla Mugadhirange. Nasitukulienda jina lalanga kwa mtaro. Nangilala kwa bedi nimetoka kimtaro.
Tinjo
zangu nizarabo. Tinjo zangu nizarabo. Sima tinjo zangu nizarabo.
Na kupati ni dunda. Na madem toka runda. Bibia onjivo dunda. Amekam kunimunda. Atile kupati ni dunda. Madam Takarunda, Bibia Onjiva Dunda, Amekam Kunimunda, Aina Meretarang Dunda, Nim to that to the Retarang Dunda, Aina Meretarang Dunda, Nim to that to the Retarang.
unafuaka gai fafa itaharibu buruenka imewaka
DJ Sarge, DJ Sarge
inakamatanga nasikia mrao mlangoni bibi songa ni maoni titi pigwa miti ni nanjoti kipi sunyamaze ni maoni kipi unangozi no menonzi
DJ Belaski, DJ Belaski
upati ni dunda na madem toka runda bibia onji vodunda amekam kunimunda atilo kupati ni dunda na madem toka runda bibia onji vodunda amekam kunimunda
Can catch him on social media at Facebook and like his page on Facebook at DJ Belaski.
The dope boy from Nairobi, Kenya. DJ Sarge.
Utadhani mini tangi Bile na mzoro utadhani niko pangi Kama ni mangoko kuna wale sipendangi Sianda mabera, nyago ni mabera Anadai rungu, unadhani ni mazai Buda vurugu, sunajua kasuku Nipeza nugu, nikupike marungu
DJ Belaski
Sikatae hani Ufumbararu Nishateka zani Ufumbararu Niko dani yani Ufumbararu Nikazama hani Ufumbararu Sikatae hani Ufumbararu Nishateka zani Ufumbararu Niko dani yani
DJ Sarge
Niko addicted nguwa ina kahawa Badu utakupanda Kiki bob 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 Kikitori mob mina day kukupenda Niko madawa Niko addicted nguwa ina kahawa Badu utanipanda dadake Holanda
Hyper boy
Washani kuruga kidei kunisuka Ujika ni mkoe badu na nilika Badu utanijuta wadhani ni mafuta Lafuta lipuka
From Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Yo, 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 it's Katie and you're chilling with DJ Belaski, the Deck Holic.
Zungu, 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 sha.
Rumbo se wa la margambe.
Zungu, 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 sha. Zungu, sha.
Rumbo se wa la margambe.
Zungu, sha.
Rumbo se wa la margambe.
Zungu, sha.
Rumbo se wa la margambe.
Zungu, zungu, sha.
Maria, Maria, bezni, cannabis, request and a dime.
Belaski.
Maria, 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 Yako imechorwa front na asi kwe baki ya not
Zungu, 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 sha
Rumbo se wa la mariambe
Zungu, 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 sha Zungu, sha
Rumbo se wa la mariambe
Zungu, sha
Rumbo se wa la mariambe
Zungu, sha
Rumbo se wa la mariambe
Zungu, zungu, sha Nikiona paja mahanjam Zina nipanda na tabasam Nikiona paja
Hey, this Don Masika, Mr. Zungusha, man. Chilling out with the best DJ, DJ Sarge.
Nikiona paja mahanjam, zina nipanda na tabasam. Nikiona paka na takasam, vile na banja sinagaskam. Na bank maganji pia na spam, na kufisi aje sana sa.
unasemaje banama ukisimama nastama vile umesimama natama ah. Ni ukula paka fala akinyonga na usiulize mbona mini donga niko jaba na matul kana songa juma saa ingine ni kuchuna mboga mali yake ni kadogo kama kitten ni mhot utadhani uko kitchen hati yangu ni kaisha mpa ticket na nikiza mami uza mahadi deep end zungu 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 zungu
Shikaga doja na taka gatari mbo inakagaka anakonda Muchafu wa garada naipanguza na madoo kwa mbosho Mushikisha moguka kashata na kukoto Nitanganya maduya na mambeguza koko Ati muta kagasura ni bleach kidogo Joni sikifenye mtapunga mini trend kidogo Cheki nasikia ninjo kisira doha gani shoe game Tuto jona rasa mire machocheza unge Mampiga timba skute ringa kena shoe game Ati you die ni mteke CB You die to me CC Kizu taka gazi kima babe Yuguzi shodorari noka cheze ndaki Daki uchiza ndaki ndaki Daki uchiza ndaki ndaki Jukiski suta kakesti kima babi Yukuzi shodorari noka chize ndaki Daki uchiza ndaki ndaki Daki uchiza ndaki ndaki
Pingo pita skalet kizanamu Handsamu ule wakukula tako kwa mbulu vitamu Najua nyihuza nini metupa fahamu Lakini move zangu zote ziko kwa damu Mihu chizi wakishake wakishikili ya wall Wawe wafupi watol wawe weupe wakol Misi jali bora nimefanya dini
zangu Angusha iyo mama kama mawe
Ulis and all.
DJ Belaski.
Akisema nani penda ntambia nini watu. Nikishikwa na demi yako ntambia nini watu Akisema nani penda ntambia nini watu
Yo, amedoremba me unice Akiniona you fry Ntambia nini watu Ni mtamu nani fries Tamu nani fries Ntambia nini watu
Cheza loto, cheza kamare, washa nare Hurura rurashone, lipuropka ordinare Kula mle na mbosho mjoro msare na suruare Gizani bez ngware, chede mchope na imshware Moshi ni aitoka, harufu aitoki Msupo geto nilimpeleka katululu shopping Degebo gibenda, rowesa inde, rongrende Izombo gigenje Seska kwa mbavyu, ntuliza ro Mshenzi osansu amenikula bro Nilimkemba na madigola, kafungua ro
DJ Belaski
Nikishiko na demi yako, ntambia nini watu Akisema nani penda, ntambia nini watu Nikishikwa na demi yako, ntambia nini watu Akisema nani penda, ntambia nini watu
Yo, amedoremba me unice Akiniona you fry, ntambia nini watu Ni mtamu nani fries Tamu nani fries, ntambia nini watu
Brother nimekafunga cash up za betin Pedi wangu uza golden ndani ya canteen Mi upigangasha kwanza nikiwa taxin Yondo njaro ya kuhata COVID-19 Champufu mwanafu ha Na kila mwanafu hu Champufu mkufu hu Na kila mkufu ha Hawezi konda
DJ Sarge, hype boy
Dema tula vele kajipata kwa mrota Mboka ni mboka na nyoka ni nyoka
Nikishiko na demi yako ntambia nini watu
Yo, 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 it's Katie and you're chilling with DJ Belaski, the Deck Colleague. Follow him on Instagram at DJ Belaski.
Yo people, share on the beat, let's go Sini wale wabaya, hatu cheki tiki come true na ubaya Muna tucheki, let's do regana wababa, hawatuwezi wuzwa Wale wabaya, hatu cheki tiki come true na ubaya Muna tucheki, let's do regana wababa, hawatuwezi wuzwa Zetu zikishika, tunawashe na uba Yeah, yeah, tunawashe na ubaya Adi, tunawashe na ubaya tunawasha na ubaya. Yeah, tunawasha na ubaya. Baby wine and drop it, nashike kila sehem. Tuki vuta mina bad bless him. Let me wine and drop it like bila sehem. Mazi vuta 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 vuta. So gala wine drop 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 drop. Gala wine drop
DJ Belasky.
Bila sehem. Someone collect me, taking my body. Asha me in my body like a sea. Running under like a sea. Running under like a green. Kenyan girls on a hill. Gumbala you feel.
Software, yani kama kama mama. Yeah, baba, yana, I'm chilling with the baddest DJ in town. DJ Song, the hype.
Kama tini boda leo sini trikide. Nane club tunapatika maholiday. Na mademu wamebeba wana tingisha. Wana tingisha, tingisha, tingisha. Na maboys uko nyuma wana shikisha. Wana shikisha, shikisha, shikisha. Na mashows bado buda wana itisha. Tulikuwa form juzi sasa nikabash. Liko dot na mashot. Tulikuwa form juzi sasa nikabash. Tulikuwa form juzi sasa nikabash. Liko dot na mashot nimeshika glass. Macho red zime nyanya niko tu mashash. Nane club nane slot leta mina smash. Looks safi nimedunga hadi tu machase. Drinks na mayanks huda miufika bay. Venye zime shika zime fika tuko brain. Na walai madame wate wameweza nani ya chain. Mofuko nimejaza tu madown na machase. Nilikam tunandai buda siku track. Mupati na madame neza wekia bet. Tupati na madame wana penda shikide.
Shikide, shikide, shikide. Kama timi buda leo sini trikide. Nane club tunapati kama holiday. Na madame wame beba wana tingisha. Wana tingisha, tingisha, tingisha. Kama boy hapo nyuma wana shikisha. Wana shikisha, shikisha, shikisha. Kama shows bado buda wana itisha.
Yo, 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 it's Katie and you're chilling with DJ Belasky, the deck colleague.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na kata ngama heni. Heni, staga ni kimedi. Medi, staga ni kimedi. Medi, miujali ganji na ladies. Miujali mani so nataka meni. Meni, staga ni kimedi. Medi, staga ni kimedi. Medi, adi staga ni kimedi. Jama jo umededi ama tu umebleki. Na umenoki wendi ama pia na beki. Saa, ngoja nianze kata keki. Naa, kaka bambe jujo hauna class. Minko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umeva kama fiat. Fiatu madhare badaye ni fan.
Iwiki ni nasikia kukata kakeki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja aniseti piri. We mrazi pigwa ting ting. Yeni divana na katika na chupi. Ringi kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chumbi.
Ambapo anapenda ngama deni. Kanku kata na kata ngama heni. Heni, staga ni kimedi. Medi, staga ni kimedi. Medi, miujali ganji na ladies. Miujali mani so nataka meni. Meni, staga ni kimedi. Medi, staga ni kimedi. Medi,
penda, mina penda vile base tuweka. Nipe chingri tujilipwe tena. Na kipaipu tutachafua tena. Kenya na paipu doni pewa. Kao unatoka kari yako. Medi seti tuende form. Change my dance and what team
DJ da. Belasky
Indo best to sing along.
Kenya wako impasi ya makap. Impasi ya stima bana.
Sela Tatea
Ni weekend ni mefika na gradundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Weekend ni mefika na gradundana. Shika jabo pita besa kwa supana. Kapta mali piga tumsa kamtirina. Piji na ista doti sina da bangana. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wame beba kiwa jaka. DJ cheza za da bonge na kapuka. Jumadeu wana wain reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Chiki vile anachezi ya kiboko. Kokos na ichini ameza na vituko. Amechanganya taina ndo mnoni ya digiota. Todi ya
Adigiata. 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 Adigiata.
ndani ya goro lima madam chesa nina kitamla shika utam nyuma nina kibyangla dunga masilva mbogi ina udyangla roga mchavichua kuna uganga mpenda ngwati kwani we ni mganga kwani we ni mganga
ni weekend imefika na tunadundana shika jabo pita besa kwa supana kapta mali piga tumsaka mtirina tuji nice the dirty sina dabangana leo club kwa shika kwa waka na mademu wamebeba kiwa jaka DJ cheza za dabonge na kapuka jumademu wana wine reggae digiot kuna manzi amevali ya kigeto cheki vile anachezi ya kiboko kokos night chini ameza na vituko amechanganya tena ndom na ne digiot atavye
mchezo kuigiza basi panua na mimi ndaingiza hapo kuna mchezo kuigiza basi panua na mimi ndaingiza acha mo akula ni kama naimaliza kitoka hapa jina jirani atauliza simu basi naikula kawazimu wepano fiti mimi ndaikula kewazimu kewazimu basi naikula kawazimu wepano fiti mimi ndaikula kewazimu kewazimu basi naikula kawazimu wepano fiti mimi ndaikula kewazimu kewazimu basi naikula kawazimu wepano fiti mimi ndaikula kewazimu
niko na kutu nasaka mtu nataka kukukuku ina supu dry rice zimeza tupu na chapa sai sai ataka ni bubu cheki ana shy eye na kuju ya dudu na chapa ikus mindole na china susu ah mimi ni kapos na chapa pogo na luku ah sitaki loss ah ah nataka nduku wetu suppose kuja kuchaka karutu ah weni kapok na saka kuku ina nduku ah weni katot na shuku bado na buku ah uliza mavunye ndani mkule mbuku
ke wazimu basi naikula kawazimu wepa no fiti mimi ndaikula kewazimu kewazimu basi naikula kawazimu wepa no fiti mimi ndaikula kewazimu kewazimu basi ndaikula kawazimu wepa no fiti mimi ndaikula kewazimu kewazimu basi ndaikula kawazimu kwando tu fiti mimi ndaikula kewazimu
I don't like me siezi kosa plan B niko na plot nimewaste kwa landi napenda shamba utapata land cruiser dem ni wako jirani mimi naiguza ndani ya club mimi na mbogi tuna preach peace ukiwa dwanzi table yako tuna impeach when you big fish kwa him tell me you selfish baba all this na kumwada tuna selfie and I'm selfish napenda nga kubwa beti kwanza beti nilimbishi after betting
DJ Belasky DJ Belasky
katoto sexy jikoni veggies ni fresh
kewazimu basi naikula kawazimu wepano fiti mimi naikula kewazimu kewazimu basi naikula kawazimu wepano fiti mimi naikula kewazimu kewazimu basi naikula kawazimu wepano fiti mimi naikula kewazimu kewazimu basi naikula kawazimu fiti mimi naikula kewazimu
yo what's up 254 it's Doofy Jax and doing the mix with the baddest DJ on the planet DJ Sanj
Mpenda mpenda
Nani
Mstiana moja
Nani
Mwe upe kidogo
Nani
Anapenda bojongo
Nani
Ah, silali
Kwani
Ah, sikunywi
Kwani
Ah, siputi
Kwani
Ah, sinyongi
Kwani Check Hini story flani ya mapenzi gani Jutoka joka jipe sijui ata mini nani Kame ni jenga feelings na mabao za walami Na squeezy siobe na kaita my honey ah, So cheki wana tense wakitu wana pamoja Jutu kitoka west wako east wana tungoja Ati yetu finesse wabakitu wakibonga Lakini tuko best itabidi wamechoka Nataka ni kuchit ni kupeleke hoteli Juwendo my queen sema wangu tuwa kweli Madawa ni tachi loni sikuweke loni Badaling ni pekis loni kusho my story Na kwenda jofori na changanywa na mapenzi Ya da wanchi kuli, ya pagawa na mafegi Ya mbona keep it real, ya piroza kila mwezi Na natuna ni feel, so let me call you baby
Mpenda, mpenda
Nani
Mstiana moja
Nani
Mwe upe kidogo
Nani
Anapenda bojongo
Nani
Ah, silali
Kwanini
Ah, sikunywi
Kwanini
Ah, sivuti
Kwanini
Ah, sinyongi
Kwanini
Mini mapengo na nakula taco Mini mapengo siwezi kula vako Nimepiga toja kiraka ya kombato Na ukitaka ndom na kupa moja kando Izi matembe zimepikwa na kaparo Na mindo daktari wa manginyo na mandoko Wana mahaga ata kuliko maparo Kani mapacha nakula ki double trouble Walai, zime rai rai sinyorewe ni dem nitole walai zimerai rai nikuingize kayole ni kupin vidole walai zimerai rai godin godin 47 walai zimerai rai adi choko tikada gana
mpenda mpenda mstiana mboja mwepupe kidogo anapenda bojongo
Nikiwa huku mikula meme na shada na chapa haga na ipapasa kama shada boom na kula haka bila tacheza boom kakichubuye tuleta shida na kula tupu na manduku ndani ya keja na kula mtu na manjuku kama luta kama nugu micha pina shuka shusha musese bubwa na chatisha ye ni tasa kama tamasha na chatisha na wamada cheki unashanga mi walima kama shamba siwezi sahau michanga kutu na baby siwezi sahau michanga kutu na baby
bino frito kaluka wanda choki ala shaka shaka janga buteki kako nje nje kwa nje kanguka wanga choki Nje kanguka wanga choki ala shaka shaka janga buteki kako na relax no nembradi bana kakole na sina credo o mateko on the spot kana na pako kama shinda nilikacha kasi on say mateta kasha madana ninaja azu na kambi bila tu kana
status uja 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 status uja 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 Tuweke tu mimi
Wi-Fi kwa
team Mbaki
sina MB
Leta suja
Tu mimi
Yuja
yuja
Nika basto staka minya Miri rima kindovu Staki steam team Sensi mina majofto Mka kichofto Mkwa kichomba si chofto Spoile pol za kichomba si toto Za kingono Facebook michoro Za kinyondo Sabi grupu manjaro Mama piongo
DJ Belaski DJ Belaski
Mi ukata makale, naongeza na bale Kani na maganje, juu niko quarantine Quara, quarantine, quara, quarantine Quara, quarantine, quara, quarantine
Eh, Wuhan, kulikuanga na corona booster Tukaisunda kwa mugo kadunda Tukateza tuna distance dunda Tukateza tuna di ya utoboa Kame futa koro ni umocho Kame dunga polo butango Pota toka ndongo kumdondo Tabu dunga jongo
Miukata makale Naongeza na bale Kanina maganje Juniko quarantine Quara, quarantine Quara, quarantine Quara, quarantine
The Dope Boy from Nairobi, Kenya DJ Song
Ingiwa nakutaka, nakutaka bro Wango Marifa di bro wako anakutaka Uneza pata di baba koyo kutaka Tosa sound kwa panomba namba Sina tabia kaza kamba Za gwanda ulishani ganga Tugeuzane baba na mama
Miukata makale naongeza na bale Kanina maganje Juniko quarantine Quara quarantine
Hyper boy
Bebe nukipata, pata pata papasa ni mangata Ya kukata na dasha kuwa tipa No walende isepe nukukata No mpepe isepe kuzituka No walende isepe nikomboka Chaji cheki kamenje na madoba zinachoro ni genje Kam nukufix do miti ni dawa Nukufix do miti ni dawa
the dope boy from Nairobi, Kenya, DJ Sarge.
Ati ati mi nishabonga na ganji ni madola. Madola funani ni customer. Uyo jomi sitaki na chomo kaju toto yako na kaniga. Hey, wangu ka vanilla. Hey, yata bila filter. Hey, bado ni malkia. Ia, ia.
Msho wa chore salo na kazi dikinyozi. Naende atae ya punguzi wengozi. Kilantu pika na machozi. Kuili kibanyo ndo isa tukonozi. Musa unamkoti aje buda. Uwa jama na jibuni aje bazeng. Tuko wale vina
kwa kutumi mkupa. Anasengi
ya tenso na katu buda.
Ati ati mini shabonga. Nishabonga na ganji ni madola. Madola funani ni customer. Uyo chomi sitaki na chomoka. Chomoka, chomoka.
Mwenye duka mina dai peremende. Siko solo ni metembe ya narende. Na dai utamu ni tulize maikende. Na siku fichi kino ema doaro kende.
Mwenye duka nina peremende different. Strawberry, vanilla. Mwenye duka nina peremende different.
DJ Belaski.
Mwenye duka nina peremende different. Strawberry, vanilla, and cheesecake. Lakini wewe nataka unishike. Hiyo lollipop ndani uingize.
Na hiyo strawberry na vanilla gani perfect. Usipandishe bei niko na budget. Nimeshiwa na CD ni pesa jet. Najipo gang na ogopa maratchet.
Bamini noti, siyo ratchet. Ukikuja kwangu beba bucket. Mwili ndogo bado iko market. Nina utamu, very secret. Tamu, kama peremende. Tamu, kama ya tende. Tamu, kama peremende. Tamu, kama ya tende. Tamu, kama peremende. Tamu, kama ya tende. Tamu, kama peremende. Tamu, kama ya tende.
Mwenye chemist, mina taka dawa. Kuna vile misezi sare shada. Zimeriet kichwa nina niko jaba. Nikizi use me feel tu visawa.
Usijali, niko na dawa najua utapenda. Uko na joto nataka kukupima. Hiyo sindano leo inanidunga. Ingisha mpaka ndani nipike nduru.
Kuna fununu uhunye utumia. Wote wawili wakiwa na Raila. Ata Ruto wakiwa na Mtua. Pia Sonko kwa choo na Waititu.
Ati Sonko wakiwa na Waititu. Hizo ni za shamba ama za msitu. Lakini zangu
DJ Sarge.
Hiyo tembo nimeze kundisiku. Kama peremende. Tamu kama ya tende. Tamu kama peremende. Tamu kama ya tende. Tamu
kampuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form kati kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form.
Baby kula gwanda ndo kufe kifo cha mende. Ikiweza lamba tamu yani tamu kama kende. Yani teke teke kozi minu makimende. Ni kudunge one touch wanze kurusha mateki. Kila nikiosha cheki baby unachafua ki. Kila nikipako na panguza ki. Kila nikitako na angusha. Na kila nikipango na pangua. Koja baby niende kando sakerada na kikolo. Ndo ulambe big daddy round isi kulamba lolo. Kitu kali cheki isi kitu loko. Tunakula kafu kafu bila takudhamba moko. Mamono na mafodhi pia toa watu wa loko. Na kina kolo. Na kina Njoro, na kina Bondo wanadendu kwa moko.
Kam kuna form, kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form.
Waita, waita, pitisha izo kegla. Nishada zimeshika utadhani kuna banda. Mangoko wamejipa kuwa kata mbaka chena. Nidhudha zina move kama waba kwa balu. Piga shot, shh, shh, na uzidi kuzitoka. Piga puff, shh, shh, na ninguvu kuomoka. Msupa piga tot na uzidi kuzitoka. Nibisa kuna form, tunadunda kusokoma. Mapildi wameja izo shada tunachoma. Nichora bazi saba na unipe kisokota. Sina bieng, sina noma, sina riem. Wanja ni membao na nyitena tupa mbao. After
DJ besa Belaski.
DJ Sarge.
Nila wama nilu kuzikika. Kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form. Kuna form eti kam kuna form. Kuna form dana besa kuna form.
Kani dance, mirindi yopili wa mta. Nikitoa wate wanazitoka. Kani dance, wate walijaribu kutap.
Mino kanjo sasa hakuna tap DJ Jones akanita kwenye track Gaba inadai mini vai mask Nikae home sina ataka pesa ka gas Niko nja nisiwezi madavansi
kibamba
Kasa upanga niko nja Koma ikibamba mina katika
Dansi kibamba
Watu wote zimeshika Wana kunja kiunu wakipiga gi
Dansi kibamba Dansi kibamba Dansi kibamba
Unavunjika nikiwa pika Kineratifa wanafurika kama mifupa Unaigishwa tukitapika Unachipicha tukilipuka Wata Wata Tiri Tatu
Dansi na jeswa na watu Kapi da saa mocha Hakuna kupika chafya Ambulance
We
Dansi kibamba
Kasa upaka niko njaa Koma ikibamba mina katika
Dansi kibamba
Watu wate zimeshika Wana kunja kiunu wakipika gi
Dansi kibamba Dansi kibamba Dansi kibamba
Wilson, you le please fire ban. Oui ma MFM, hypocrite je t'étrangle. Hypocrite, fais ce café banga. Tic tac, 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 fais ce café banga. Tic tac,
bad 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 girl ka crie youpi. Boom boom bad cafe bad man digging Bad girl ka kriye youpi Dance all chata man kachak bidim Doucement messieurs man an paka fam Fes cafe boom bam blakatam Evo leta son a badaman
DJ Beloski
Fes fes cafe banga Tic tac 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 fes cafe banga
Corona si yo malice mamuta ipandizia maska mati Masanse, buda toto kuhai Hocha na uzama ya indo ni bae jaba na mangwai Nika jing jong jo pale club covid Boy wangu alinicheza kanitoka Sai mama keshuga mami wangu Lockdown ikiisha vera bila watoto maboy wapigwa kamisi
Can get it Can get it
Riyangu safi mi washa tuna omo Na lengo chafu fatuma we are normal Demi yangu classics mkamba ni oromo Buda ametosha inki chaka ya oromo Staki njoki kosu sako everybody Staki mwende kosu sako everybody Staki atino kosu sako everybody Staki shiro kosu sako everybody Nipe bairo kuna form Staki pesa kani loan Demi Jerry mini Tom Big up motif yani Don
Nimeibisha kuspita agenda na badilisha Nasikia bado kuna mbogi bado wajaridhika Mkisikiza mnafa kuwa mapafu kuruka Misi chizi na sufichi sezi taka kudunda Cheki, misi na machachi neza tishika Kwa unataka beef leta tutapika na kuka Cheke bash tu cheki bilo unakuga na pupa Jumali na pita labda upite tukiburuka Dem a reason every time me a fine Chacha girl when me bend upon the side Dem a run, masaka like a slasher Dem a cut all the time for me back My slash is what me love, call me love road boy Me go move it on a round store You don't know, make a catch you like a round door
The dope boy from Nairobi, Kenya DJ Sarge
Defense force, you go slash it, it's a whole lot When it drops on
Yo, it's Katie and you're chilling with DJ Beloski, the Deck Holly. Like his page on Facebook at DJ Beloski.
Narapana taka pangale wa shengine mpili mbili naona tuma diu diu. Narapana taka pangale wa shengine mpili mbili naona tuma diu diu. Diu diu, kizungu zungu ma diu diu. Nasikia tu kizungu zungu. Diu diu, kizungu zungu ma diu diu. Wanga shengsi tu kizungu zungu.
Mujer, 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 m
nataka fako za kidiva. I'm so local, sina tavisa. Niko so formal, nona tukiza. Acha tuonge tupoa bila drama. Hizo maneno bano najifanya. Hata vile unakohoa unanchanganya. Ama ni madodo ndo sijamwaga. Acha kiki kizungu mingi mama. Kamu kwe bibi ni kwe your only man. Heshima nimetembeza za isi mechoka man.
DJ Belaski kweka
main bano wache kuwa fan.
Kizungu zungu kwa kizungu. Nasikia tu kizungu zungu. Musala kusinjire
na mishogopi napenda kombi threesome drip boy na mamboge zako shoki mini OD K City my city mindo OJ
ya 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 finya finya duru duru aya ya ya lima lima duru duru
mini ko thirsty mama niko thirsty mama mini ko thirsty mama niko thirsty mama.
Musala kusinjire, musala kusinjire, musala kusinjire, musala kusinjire.
Sili napenda kumalizia vitu nilianza na chuma nidoshi kamili imesimama zikirunga. Napenda ngama style za kuinama dingisha yo waga nikupeleke na rada
kwa food chain arrow point at the eater. Usisau na kukemba kwa bed sita. Sinaga shisha mini boy wa mafilta. Siezi dead,
DJ Sarge.
Mi niko thirsty mama. Niko thirsty mama. Mi niko thirsty mama. Niko thirsty mama.
Musala kusinjire. Musala kusinjire. Musala kusinjire.
Wale wabaya sini wale wabadadan.
DJ Belaski.
Wale wabaya sini wale wabadadan. Kono shuku neza hadiche kichina man. Tunawakisha diwe tupelekezi maman. Boto tundo kitu hatu cha kampuban.
Double trouble makichiki mashori sukemba. Minimal effort vile bitsu dismember. Mishati ni major. Tunawachill kwa toa zazima ita wabeba.
Normally misema noma ni nomare. Lakini this time noma ni ngomu. Nangoma ni nomare. Design ya noma ngoma noma. Na wabless na yu ni kame yomba. Wengi watai medi wakiwa gomba. Kani kusonga wache zidi tukusonga. Kena kubamba sana where this is zidi kugonga. Nishete sako game mina switch lens. Wakithani I'm game huku na do the same. Niliiva game nikajukwa chuka game. Ni wale wabaya joy if you forgot the name. Nikuwa kunywa tu bila samahane. Tulite saga tangu enzi za zamane. Kwa tough days tulikuwa na imane. Nikugonga na mgenge melame.
Kufiki, kikiliki, batitriki, hinizi, nohi. Kinyambi portable, na iranda, na ikanda. Pasa pasa shika hi. Na kamniki step, step, step. Na kamniki step, step, step. Na kamniki step, step, step. Na kamniki, na kamniki. Na kamniki step, step, step. Na kamniki step, step, step. Na kamniki step, step, step. Na kamniki, na kamniki.
Njesa minibeba kama konyagi na ndomu. Na misezi kataji kwangu form ni form. Nimepoteza pala saina saka handa. Munataka matam tam nyam nyam baka. Sisi ni mimi na pusi ni nini. Unapenda chuma unajua nta kukula. Hadi malele wanapenda nga kudungwa.
DJ Belaski, DJ Belaski.
Mbala kokoto kwa ipusi na tupa. Chapa ilale kama inataka chuma. Lamba ingare bila kupaka mafuta. Shoti ni sabani na mwagadi kwa duta.
Na kamniki step, step, step. Na kamniki step, step, step. Na kamniki, na kamniki. Na kamniki step, step, step. Na kamniki step, step, step. Na kamniki step, step, step. Na kamniki, na kamniki.
Cheka ka boss kam, fuko iko top up. Ma cup cup, chapo tadhani ma chap chap. Vutia ma yeng suba, leo ni chap chap. Acha tupati kabla kanza na ebola. Odi ni nani nakula hadi mayo.
Milima dati wankapachani meriform. Kuchoma ndom netane na uniform. Ndom ni ndom wacha basi kuwe form. Hakuna maslim dati vitu no. Pendo kidomo hata kama ye ni momo. Hakuna maslim dati vitu no.
DJ Belaski.
Na kamu niki step. Na kamu niki step. Na kamu niki step. Na kamu niki.
Yeah. Pandemic. Pidi wangu anasenga hatik panic. Tuko ocha, kuna vuta boza. Mamutisa metukaribisha na mboga. Mapantre wanaona ngombe kuku. Madembi ringanya na kadudu. Night runner size wezi toka pudhu. Mturo kwa ngatamu, 8:30 usiku. Na materorist, hana wataku bomb. Pasta nganga, hana wataku con. Jimanjiki, Kenya ni zalon. Alejandro, Vandemopon.
Pandemic, koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic. Pandemic. Oh, pandemic. Tako juju ka breaks za Honda. Tako black ka shit za Konda. Na tuko mavela ka choki wa mocha. Waganga si wa genge ni nabogi ya macha. Tako juju ka jack ya tractor. Kunyifanye wet car sweat ya jam down. Kanapenda mao na mset protractor. Manzi kani chep na mchwep na count down. Ala kazim, ala kazam. Abracadabra zing za lazu. Nil kwa wazim, pedi wa sadam. Maka kabrasa kanita bazu. Oh, pandemic. Koroka imeisha, pandemic. Demu wako handsome, pandemic. Huna chaja Samsung, pandemic. Pandemic.
They call me menace.
Pandemic.
Menace himself.
Pandemic.
DJ Belaski.
Dako tu no siu kembagana kakadem kameweza kanatekangwanami. Dako tu no siu kembagana kakadem kameweza kanatekangwanami. Penda wale unipenda gani kwenye biche denoni na wabebanga. Teza na gudaya nikitako ibana. Penaga kucheki izo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na izo matiti matinda mabigi tako itana. Teza na gudaya nikitako ibana. Penaga kucheki izo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na izo matiti matinda mabigi tako itana.
Yo, it's Katie and you're chilling with DJ Belaski, the deck honey.
Sinaga ofisi na penaga paka nani. Vita ya miti ndo napigananga. Akate west reverse wine posi. Achane ya kibe kwenye Nissan toes ni mbengi kiganda na achi ya kibro sekete uagalaz malaf badai doze. Cheza na dudaya nikitako ibana. Pendaga kucheki izo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na izo matiti matunda mabigi tako itana. Cheza na dudaya nikitako ibana. Pendaga kucheki izo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na izo matiti matunda mabigi tako itana. Siati na chocha na juango mani noma. Mistari za menesu kujanga zikiwa gonga. Ndo magizani unipate jaba na gomba. Mchana mtani jungwa remini komboka. Ki weekendi ni nae njeri na toti. Nataka gawa wili jumoja anitoshi. Sababu najua hii ujana ni moshi. Le kitu sezi duri kuondokea bongi. Cheza na dugaya nikitako ibana. Pendaga kucheki izo tako isana. Fika gadunda ukule tako. Na izo matiti matunda mabigi tako itana. Cheza na dugaya nikitako ibana. Pendaga kucheki izo.
Did you know Pornhub awards? Yo happen once. Ile time ya cramps. Did you know Arsenal fans? How kwa us Arsenal fans? Did you know Alejandro ana mute ngati saya DJ Afro? Did you know madem wa ngambo wanapenda mbo kumwaga kwa ndo? Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology.
DJ Belaski, DJ Belaski.
G, Ngwatiology. G, Ngwatiology. G, Ngwatiology. G, Ngwatiology.
Mada kupata, aibu. Buda kupata, aibu. Bibia kupata, aibu. Mamodo, aibu, aibu.
Kuchunguza ili lead to addiction. Witaji affection kupata erection. In effect timetable ejaculation. Main catalyst ya pussy erosion. Jana, jana, jama alijipuli. Gava, gava, wali kwa rani.
nataka kelele. Odede, odede, luka kwa mdulu benka odede. Kuna kutuology, doshiology, pakaology, chora sabaology, nyonyoology, nyongaology, punyetoology, ngwatiology.
Yo yo yo, it's Katie and you're chilling with DJ Belusky, the Deckholic.
DJ Sonj, DJ Sonj.
Minanga chopa, matatu yuni lebabure. Minanga chopa. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Ay beba beba, akikuja mina deka deka. Deka nyama iki deka deka. Napenda kukachocha kakicheka cheka. Na kwa bas mina meremeta. Njulu bengdo na keta keta. Na changanya changanya kaka bureta. Body figure toa kakureta. Nikoneshe the math ka opareta. Usijali ile dontareta. Na kwa gana connect na coordinator. Sina time ya call me reta. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mpenzi mtazamaje, mina kata maje. Mi sina ubaya, sinanga ubaya. Mi sina ubaya, sinanga ubaya.
Yoni aje baby, usipoteze time. Suna jua meja na kwanga na wife. Neli ya kuwangi serious na life. Lenga Benzima, suna jua ni fisi. Timore na mandom, suna jua ni cheesy. Imebaki nani, si imebaki mimi. Kuja ni kushow maisha ya riji. Usare mauba, uingie Mercedes. Usare fuliza, ni kupe shilingi. Wacha kwa imake, tende kata.
Usikifosi kwa mwanamke. Juu mwanamke ni mama yako. Na bibi yako ni mali yako. Chunga mali yako, funga badu kwa matako. Alejandro, Murasta, when you queen, hakuna matata. Story yako njuli tuleta hapa, walikubaka.
DJ Belusky.
Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada. Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Nyare bila kukea. Heshima ya mamako already shato komea. Minona execution the solution ama jea. Kusundwa jela nisipuza mwizi tnongezea. Brutali, ukashika Mwikali. Ukashika Valerie na ukashika Natalie.
Ukashika Nyambane, ukashika Mwane. Ukashika Pyole Boy uchigana chanje. Nisha kwa force ya clues kwanza na fala.
DJ Sonj,
motherfucker, motherfucker.
Moyoni na uchungu sira, mbona mnabaka wada. Moyoni na uchungu sira, na sisi jamii metara. Moyoni sinara, sinara, sinara. Moyoni sinara, sinara, sinara.
Atambuzi ni mwerevu kushinda rapist.
Be the voice, be the noise. Yani kwa na sauti bali hakuna sauti.
Nimekuja na mishale minarusha. Na nimekuja kwa kikisha nmewaua. Na midole manzi na kwanga nmejisikia.
Minataka victims wote wasimame. Tumia sauti yako tumalize yukame.
Gade, gade usinitoe panty.
Brade, brade shimu yo auntie.
Brade unahitaji pussy permit.
Paka permit yani ungize ndani.
DJ Belusky,
DJ Sonj, DJ Sonj.
Iyo na remix kubwa nikasema kai. Nika even why. Oh guy. Nika setting wati. Watu kipenda nyingine kwenda ni nyumbani. Mademo masponyo, niko na kiswali. Yoti zao kweli ziukuwa maji maji. Ama ujui adi mbaka adi atwe suruali. Na uyo niguka ama uomu itachali.
oh. Sasa twende basi next topic. Shaifanya stingo adi yeye akakopi. Alicheki dredi, ona kamenyonji. Kuja home interview, apanda kuhoji.
Alibambo na nyaru, wakona wamuachilia. Stress free, Kamau akona ajiachilia. Akaweka bash, ikajama boy magwangi. Nangoko moja na image za tags in, ey. Heshima ndogo ndogo jo mi huwa sipendi. Napenda kidem kina mapaja kisexy. Kilocal kinapenda mangwati. Na vile jo mi ni fan wa ngwati.
Ngwati 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 ya wanoi. Woto riadona kiwanoi. Woto nataka rungi ya moi. Ngwati ngwati ngwati
hey. Ngwati ngwati tingo umeze nyongi. Tingo na ngati ni kama mbubi. Saisa ngapi hata hajui. Alitekwa kajipata kituri.
Mama nyanduse ujue Johnny wapunyeto. Yotumia mafuta sa zingine utumia deto. Yotumia blue band akiweni mjento. Nandapenda mchusi na kaka mageko. Wiki wiki mikulia adi next door. Ukipenda umadhe sana weni motherfucker. Niko high view woko view sasa. Una style different kama mda kupasa pasa.
Ati bad 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 mini Batman. Wanapenda vile Jona wakanyaga. Sema Magix babalao.
Magix babalao.
Sema Enga babalao.
Enga babalao.
Ngwati 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 ya wanoi.
DJ Soul.
Woto riadona kiwanoi.
Soul.
Woto nataka rungi ya moi. Ngwati 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 ai.
Ngwati ngwati tingo umeze nyongi. Tingo na ngati ni kama movie. Saisa ngapi hata hajui. Alitekwa kajipata kitui.
Ngwati 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 ya wanoi. Woto riadona kiwanoi. Woto nataka rungi ya moi. Ngwati 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 ai.
Zati bad 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 mini Batman. Wanapenda vile Jona wakanyaga. Sema Magix babalao.
Magix babalao.
Sema Enga babalao.
Enga babalao.
Chaiyo na remix kubwa nikasema guy. Boy, guy, nika ivanguai. Boy, guy, nika setinguati. Watu kipenda nengine bwana ni mabati.
You can catch him on social media at Facebook. And like his page on Facebook at DJ Belusky. Follow him on Instagram at DJ Belusky. And follow him on Twitter at DJ Belusky.
DJ Sound.